ngisakhumbula mfowethu. Ubabuya
mfowethu.
Siyakhumbula
mfowethu.
Ithando lomuthi nyasana. Ilaxoshi manya wethu. Ubuya
mfowethu.
Silendot, boy and foot, Sapter, we're kind, a fool moving dot.